We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to A Simple Understanding.
A show dedicated to
preparing high schoolers
for life inside higher education.
Hello and welcome on this beautiful Saturday morning on Asifundi Sane, a show dedicated to preparing high school learners for life inside higher education.
Kamalam kim nam pula pula nung sake chon wa yeng di ani bulis di bulisa bo wasma melegu radio station lena bos melegu radio 89.7 FM sa bulisa nako wasma mele online ko www.roadsmusicradio.co.za. Ikamalesho itu Asifundi Sane apo we are preparing high school learners for life inside higher education. Le show ke ine 2 weeks isandokwenziwa kwaye ke njena siyenza ke lesinenjongo zokuba sawukhanyisa on certain issues ezenzekayo on higher education sector kwaye ke sizama ke noveza nezinye izinto anything is born mhlawumbe senzeka singa understand ukuba zenze njani kwaye ke namhlanje ohluka ngisho yethu namhlanje sifocus on gap year and career opportunities ukuba into le gap year lena ithethwa ngayo kuba siyayibona eMzantsi Afrika ngathi ngoku wonke umuntu uthi ophuma kwi high school athi no ndithatha gap year. Sithe ngoku namhlanje into le gap year kuthethwa ngayo ingaba ibhekisele iphi kwaye zintoni umntu anozitsho azifunde from uthatha igap year kwaye ke apha eshowini yethu ke njengesiqhelo ke kuba ke yi-COVID asikwazi ubiza abantu sikwazi uinvayitha i-guest eshowini nangona iminqweno yethu ingumnqweno wethu lowo omkhulu oba si-invayithe i-guest at least izoexplainela kahle ale gap year but asikwazi ke so into esiyenzeleke thina ke sikholekthe i-voice note from abantu abasichazelayo uba yintoni igap year kwaye ingabe isiyiswa njani igap year kwaye ke sinayo ne-recording from omnye umntu oye othathe igap year yena le gap year yakhe wayisebenzisa ukudiscoverish eyona nto apassionate ngayo kwaye ke saniphathele ezo zinto ke mphulaphuli ke ungalibali uba yishow lena yethu qala qho from 11 to 12 in the morning on every Saturday apho ke sizama ukukhanyisa on certain educational issues ezaffecta ii-students kwaye ke sizama ke noncesana nabo kwezinye zezinto kuba loku siyazi unyaka uphelile kwaye ke banee-choice ezininzi kwaye ke yenye zizathu lena kuthiwa igap year ikhona kuthiwa loku ii-choice ezininzi xa seziphuma kwi-high school so igap year iyakhuthazwa ngabanye abanye bayayigxeka so ke namhlanje sizawuzama ukukhanyisa ngaloo nto into yoba le gap year lena yintoni xa sithetha ngale gap year. So wena mphulaphuli ke uzohlale nathi sawuphinde sibuye nje after le break nyana after yo sibuyile sabuye siyicacise kahle yonke le gap year and career opportunities.
Broadcasting live 24 hours a day 89.7 FM.
Masiphinde sibulise ke baphulaphuli abasimameleyo apha i-RMR ku 89.7 kwabo basimamele kwi-radio sibulise nakwabo ke basimamele online ku www.roadsmusicradio.co.za. So ke itopic yethu namhlanje ke nje babe siyichazile sithi ke yi-gap year. So sawuzama uexplaina into yoba cause baninzi abantu abakhe bathethe nge-gap year but sibe singayi-understand into yokuba xa thetha ngele gap le matriculant ingaba ithetha ntoni yena ingaba mhlawumbi yena zintoni iinjongo zokuba acinge into yoba ayithathe le gap year lena and a lot of matriculants uyafumaniseka into yokuba aka-aplayanga. So kulapho ke le gap year lena ivese ingene khona ngamanye amaxesha ufumaniseke khange afumane thuba lo-aplaya because zininzi ii-careers ebenochuza kuzo and ke ngokwezi careers zininzi khangakwazi uyenza i-choice and ke iSouth Africa kuthiwa yenye ye-countries high dropout rate ye-first years kwi-universities or colleges dropout rate lena is between 50 to 60% ngonyaka. So kulapho kufumaniseka uba abafundi khaba fumane chance loba bayiresearche yonke le nto lena uba ingaba le nto yile nto endifuna uyenza na ziba khona iziphumo ezintle kwabanye abantu apho ke umntu adiscoverishe i-passion yakhe cause uyenzile i-research. Kwabanye ke i-gap year le nto enza abazali baxhalabe kakhulu into yokuba le gap year lena iyakwazi ufumaniseke njena ibiqale zii-gap year ibe zii-gap year zelandelanayo iminyaka ubone umntu akasafuni uphinda abuyele esikolweni ngoku iye ke loo nto leyo bachaphazela abazali ekubeni bangathembi into yokuba zele bayithathe i-gap year lena cause abanye ababuyi but abanye bayakwazi ufumana ibenefits zoba mndabuye esikolweni ayenzele into afuna yenza or omnye aziqalele ii-businesses. So i-gap yelo i-offerishe ezo opportunities cingi ngokuba okay ndifuna ukwenza le nto, so ziintoni ezi-required for mna bandenze le nto, because xa ufike euniversity or ecollege akufani nasehigh school ngoku, kulapho ke uyafumaniseka into yokuba izinto uyazenzela apha euniversity, kulapho kufuneka uzimele, kulapho kufuneka uzifundele, kulapho ufumaniseka into yoba akho nomntu leqa emva kwakho in terms of ii-assignments neeprojekthi, funeka uzenzele ngokwakho and ke funeka ube nguwe ozikhathalelayo. Bakhona abanye, ikhona i-career opportunities ezikhe ziphume kwi-gap year xa usiya online, xhaphakile into ezidibene ne-forex. Njengomnye umfundi apha obesithi ke yena ke uye wathatha i-gap year, but ke ngoku kule gap year yakhe uye wadiscoverish into yokuba no, akafuni ukwenza le into, waphela ejoyina into zo-forex kuba loo zinto zo-forex ngoku seyizizo esiphila ngazo kule mihla lena, yizizo naxa sesithi sijonga online uxelelwa ngayo into ze-stock markets, into yokuba yile nto i-future ngoku iphana. Lo mfundi yena uye wa-explaina into yokuba i-passion yakhe yale nto i-gap year yakhe yena iye yamlithishela kwintoni.
Igama lam ndinguMoses, ifani yam ndingumdledle, ndayigqibe i-matric yam ngo-2014 ndandifunda eBhayi kolo kwakuthiwa yiCowan High. Kwakumnandi because ndandigqibe imetric. After that ndathatha i-gap year. The reason ndithatha i-gap year is because of I was not quite sure uba ndifuna ukwenza ntoni the following year. So as much as ndandifuna ukwenza economist, but ndandingekho sure ngayo. So I had to buy okay, ndithatha i-gap year. Also ne-fees, ndandingena-fees ezininzi for uba okay zingandilasta lo nyaka after ndipase i-matric. So I had to also okay ndithatha i-gap year and then ndiqokelele imali or find sponsors. So I think that's the reason yandenza ndathatha i-gap year, is because of i-fees, also not sure of ndifuna ukwenza ntoni exactly kangawawunyaka. So I had to uba ndithathe ke ngoku intoni i-gap year. I-trading, ndava nge-trading back in 2012. There was a guy eyayi-trader of SA trader nangoku called Ref Wayne Refilwe, but waziwa ngoba ngu-Ref Wayne. Yeah, it was 2012. So ndana trading ndaba ngayo on Facebook. He used to talk about trading, and then a bag ngela xesha ndandingayi understand okay normally trading yazi most abantu if kwenzeka izinto online, so they think about scams, but then mna zange ndiyicinge ngolo hlobo because even though ndandingayazi. So I was like okay trading, interesting. Aqumba okay no man, let me just try le nto. Ndayitraya ngeelaa xesha ukhe ndayibona, but ndaphinda ndayiyeka nje. But then ndadevelop i-passion yayo after ndithathe i-gap year. No man, this is what I want to do, and also it allows me uba okay ndibe ne-freedom yam. So I think that's the other thing eyandenza okay no man mandifall in love ne-trading, just because of and nika i-freedom yam. And my first experience, yo, it was bad. It was bad. Because I've lost so much money, I've lost friends. It just was bad experience because I came in trading. Ndifuna ukwenza imali quick. Ndinala mentality yoba okay ndizakwenza imali quick. But then, yo, done mentality wrong because I was keeping on losing money, not like 100 rand, talk about 3,000, 5,000. Yeah, so my experience was bad. It was a bad experience. So what I understand about trading is all about exchange, the exchange of currency, you know. South African rand against dollar, it's all about also politics, fundamentals, fundamental news. So it's all about nje ukuhlala kwethu, because without trading there is nothing enokwenzeka. So in my understanding, trading is part of our lives, because there are so many, and easy types as names. Yeah, even though I'm not in the sense of like the trading, like the currency, but there are types of trading, and abantu bayaz, but they are not aware. Okay, but no, better trading. So in my understanding, trading is part of our lives, and without trading, there is nothing. There is nothing in our world. Yeah, so I think understanding him, trading is part of it. And trading is our life.
So siyeva ke into uba uMoses uyatsho into kuba trading is part of our life and trading is the future. Kuthiwa yifuture ke lena i-trading lena, and if ke phofu into yokudala ithethwa lena yokuba ke if wena uyilandele nto i-trading uyashiyeka kweentsuku ezi. And ke siyabona abantu abaninzi noba ungena kuFacebook or ungena kuTwitter or ungena kwephi na kuInstagram, uyawufumaniseke khona umntu oxela le trading lena, or sibona nakwiitshomi zethu into yoba ziposte izidata sapho zisicacisela about le trading lena nokuba zona zenza imali engakanani na. So siyabona into yokuba ke le gephe yakhe uMoses uye wayisebenzisa kudiscoverish into yokuba yena because utsho ke naye into yokuba into yeento ze-trading neento ze-economy yinto akade wayiphassionate ngayo since 2009, but ke since enxa yesikolo zangafumana i-chance yoba ayipesiwe le career lena yoba yi-trader, and ngoku ke ngenxa yothi akufumana igephi uye wakwazi uyiphesiwa le career lena. And then ke nangona ke eluze imali eninzi ke siyava ibala ke imali ezingoma 3000 ebala neemali ezingoma 5000 akhe waziluza ezibala ke uba uziluzile ngale trading lena, but ke still ke akho nto ayiredretayo because aloku ibiyipati ye-learning process, and still kunangoku usatrader and ke umane hamba kumane funda kufunda kuba kaloku utshiwa lokuthi asifunda ngee-mistake zethu. So ke zezinye zee-opportunities ezo ke ziye zibanike bona abantu igephe zokuba ke umntu atsha discoverishe into yokuba le nto ukudala irhalela uyenza akhe explore. Because ke uba sithethe inyani, not wonke umntu iyunivesithi or ikholeji bayathaba umnqweno wabo uyakhona, even though sikhonviswa into yokuba if awuyanga iyunivesithi or ikholejini uzosafarisha kakhulu, but siyabona abantu abaninzi uba bayakwazi ukwenza loku mehluko bona ngoko batsho bakufunde, whether bafunda through i-intanethi or bakufunda phina, but bayakwazi ukuthi baziqhube ngokwabo bazenzele into bafuna uyenza. Kwaye ke siyabona i-trading into yoba ke yinto exhaphakileyo kweentsuku lena, siyabona especially kule generation yethu umninzi umntu ombonayo etreyidayo, and if awutreyidi wena uzuvese uzibonayo xesha ingathi uyashiyeka because netshomi yakhe akuxelela into yoba yeyi mna ndikhona ku-forex trading, yeyi ndikhona kwinto ezidiwe noBitcoin, yeyi ntontontontoni yabo. And ke bekhe ndabona nenye ibekwenye ishow yaseamerica ebizwa ngokuba yi-breakfast show, apho ke bekhumnye umjita phana explaina ngento yokuba loku i-trading lena ephube explaina nge-stock market, which is yenye ipati ye-trading le explaina loo nto into yokuba bekufanele uba yinto esiyititshwa esikolweni lena kwasakhula, because naye uzoyidiscoverisha kudala endikhona kukhona naye uzozifundela. Yinto nam ndikhe ndiyithetha nabantu endijumene nabo batsho nabathi hayi no bekufane kade le nto iyaditshwa ezikolweni le. And zikhona neeprogram ke ezincedisana negephi efumaniseka apho umntu angavisa travelishe enze into ethile afundise a lot of different things ukuba akwazi uba independent yena. So ke igephi noko siyayibona into yokuba inazo iziphumo ezintle kwabanye, inazo iziphumo ezimbi ke, but ke longe loo nto leyo yipati yeproses leyo ke. But ke uloyiko lwabazali abaninzi into yokuba once uthathe le gephi usona ngafuna uphinde ubuye. So ke siyaunderstand into yoba why abazali bebenexhala, but ke kuthiwa mos umntu ke makazifundele ngokwakhe, kwaye ke the more umlawula umntu the more umntu ezawuphela yena ke ngoku esenza le nto ayithanda ngamandla ke. So ke ii-benefits zokwazi i-trading into yokuba ke utsho uyazi nee-economy zamanye amazwe uba yifunctiona nje, utsho uyazi i-economy yelizwe lakho, uyazi neyamanye amazwe uba ihamba njani na, because aloku awutreyida usuba utreyida ngexesha elithile. trading open 24 hours, 7 days a week. So ke uhlala up to date, and ke ndakhe ngabasela nezinye isitori sokuba xa ungena into zotrader awunokwazi ufunda, awunokwazi uhlala esikolweni because kaloku i-currency iyatshintshatshintsha, iivalue zee-currency ziyatshintshatshintsha. And laa moment wena useseklasini ngalo okanye wenza into ethile, kulaa moment ivalue iyayitshintsha and usonoluza imali elaa xesha, uyabo. Usonoluza imali nge-second day one, usonokuphinda uwina imali nge-second day one, uyabo. So i-5 seconds iyakwazi uyitshintsha into ulife womntu kwi-trading, kwaye ne-5 seconds iyakwazi kwakhona umguqula ubomi bomntu. So ke ngoku makhe ngosimamele ke abantu i-university students ezikhe zabalisa zona uba yona ngegephe yazo ziye zenza ntoni, kwaye ke ufundo lwabo egephe ingaba liba kwephi icala nabo.
Who has graduated from grade 12 and then that individual does not enroll at a tertiary institution immediately after graduating from grade 12?
I had a gap year in 2019. I matriculated in 2018. So 2019, I didn't go to tertiary. I went to, I actually got a job here in East London for a year. It was actually hard for me to stop working because I got used to getting money. But I promised my parents that it was going to be a gap year and only a year, nothing more.
I did take a gap year, but it was a 2-year period. It was not according to my own intentions. I had issues in terms of enrolling to a tertiary institution. Then I was accepted, then I could not get NSFAS. So it was, that year was really traumatizing for my abo, and I was like thinking a lot, it was stressful. So I wouldn't say that it was beneficial. It was really stressful because I was thinking about abandoning and competing about a high school academical. Then now they have enrolled at university, which means their future is brighter than mine. So I was really thinking a lot at that time. I was really going through a lot at that time. Then I was not accepted. Ne? Then we were up. So if we were up again, that year was very important because I've managed to deal with a lot in terms of this Tengelimpahla because I was working. So that year was really a beneficial period for him. That's Tengelimpahla. I was not this Tengel laptop because when I went to a university, I had laptop, whereas most of my students didn't even have as a laptop. So which means that year, was really beneficial.
Yes, I did take a gap year. The experience was good, but not so good. I got enough time to think about what I wanted to do and got to do more research about the career path that I want to take. It was not so good because I felt left behind from my peers. So I was at home the whole time doing nothing.
I feel like if one should decide to take a gap year, it's simply because they might not be really quite sure with what they want to do, like what type of career they would want to be involved with. So having to take a gap year, it helps you to like expand your interests, if I could put it that way, and get to know yourself much more better. I decided to take a gap year because I realized that I might not know if I'm really keen about the type of industry that I want to be involved with. So I then decided like just to like do some self introspection and really discover my interests. Truly speaking, it's really helpful because I have seen that if I have not taken this step, it would be really a mess, because now I'm even like thinking about taking some second options that I never thought of. I'm gaining more and more interest in different like aspects. So I feel like it was really helpful, and I would surely recommend it to like a lot of people to like do it before they like step into a huge stage of their next life and be really certain about it.
My understanding of a gap year is the period of time taken to rest, or a break period of time taken to rest after one has completed their matric to think about what they want to do next in life or career wise.
Chapter systems are offline. For today's hits and all-time favorites.
Grahamstown's youth station, RMR. Broadcasting live 24 hours a day, 89.7 FM.
Siyabona ke abantu abaninzi bayathetha into yokuba ke ungafumani isikolo ngamaxesha kuyakhokhela ekubeni bathathe le gap year lena ke khapha yisibona yisenzeka kwentsuku endike bangafumani isikolo ke sezinye zezinto ke zezikhokhele kubeni umuntu acengene uqombo ke manthathe gap year because ke yakhonde ukwenza so ke umuntu ngalo gap year yakhe ayophangela and then ngophangela kwakhe abuya kwazi uba independent because aloku utsho akwazi uzafordela izinto njengoba unoxova isichazelo zingise sichazele into kuba yena ngegap year yakhe uye wenza le into uye wakwazi uba azithengele istationary nangona befile ngathi uyashiywa zitshomi zakhe and which I think into eninzi abantu abaninzi abathatha igap year ikhe bafile because nam ndakhe ndayithatha igap year and obviously ngelaa xesha nam ndandifile ngathi ndiyashiywa ndingaunderstandi into yoba kwenzeka ntoni but ke kuloo gap leyo but ke emva kwa ndiyithathe loo gap year ke ndabona into yokuba actually mhlawumbi kunyanzelekile ndiyithathile gap year zandibe yinto endiyiconsidereshayo mna ngonokwam but ke ndathi ndoyifuma ndoyithatha ndathi phofu ngokwenzeka inxa bandingakwazi nam ufumana isikolo ndabona into yokuba okay ikhona ibenefit mosikule gap year lena and then ke ngoku after loo benefit le ndatsho ndazokwazi ongena eyunivesithi ndi-more prepared for into esayifundiswa eyunivesithi ndi-more ingqondo yam nayo ibuphola because alo bekhe ndafumana laa nyaka wothatha ibreaki ndikhe ndenze yonke into endibawula uyenza khe ndidiscoverishe netalent yam because ndandingayazi noba ndizafuya ndenze ntoni eyunivesithi and ke yingxaki ekhoyo kwizitudenti ezininzileyo ufumaniseke uba umntu uphume high school aze straight university and then xa fika straight university afunde i-3 year degree ayigqibe but le 3 year degree angabuya kuxele into yokuba yena ayiwishi ibethathe igap year because akakwazanga akayali le nto nangosegraduwethile akakabikho ayiyo le degree beyifuna lena but bekunzima ke fuba ayitshintshe ekugqibeni ngonyaka abanye ke bayafumanise uba umntu athathe longa ugqiba i-degree because of the fact that khangayenzi khangakwa into yokuba athathe laa breaki yoba acingisise into yokuba okay fine ndingenile iyunivesithi or mhlawumbi ndigqibile imetrik lake ndiphumle that just nje ndidiscoverishe ipassion yam ndizibona into yokuba ndisho nyhani uba ndifuna uba yi-pharmacist or ndisho uba ndifuna uba ngugqirha or ndifuna uba yi-lawyer so ke ithi loo nto leyo imkwazi umbetha kuba fumaniseka uba kwi-3 year degree esenze 3 years yakhe emnyaka wesibini okanye wesithathu aphinde atshintshe nye degree because akayinjoy le degree le mhlawumbi ke uyekule degree nxa ebeyiqhutywa abazali or mhlawumbi ubone ipressure kwisociety wabona into yokuba ingathi yona digri zawuba nesidima mandenze le into but xa seyibona into yoba kayithandi leni into mhlawumbi ayidiscoverishe ke ngoku mlo mntu leyo after 3 years and ke uNSFAS une-duration akufanda ngayo for i-degree yakho unika extra year for i-degree so ke uba uzothatha ixesha elininzi so ke iyakwazi ukubetha laa nto leyana uphele ungakwazi noyikhompyutha kwayi-degree yakho cause kaloku uNSFAS ukunikile wongakhange ufumane ixesha lokhange uresearche wena or khange uzinikela xesha lokucingisisa about le degree lena wafuna uyithatha so ke ikwazi naloo nto ke ikutyhalele umva kwisystem uzibone ubethakala kakhulu but ke abanye ke bayakwazi ukuba sento kwabona igap year zabafumana oku so ke zezinye zee-benefits zothatha igap year inikela xesha loba ucingisise about ii-choices zakho because once ufike eyunivesithi aloku uaplaye for ufunde loo nto uyifundayo amaxesha amaninzi ke yinto ozoyenza ubomi bakho bonke so ke yinto ke leyo ndifuna ushiya nayo into yokuba ke igap year ngayo amaxesha iyakwazi uba ne-benefits kwaye asiyonto efanele uba sibe siyayigxeka kwisociety le xa sithi umntu owenza i-matric this year next year uthatha igap year bekufane noko sibe nento esikwaziyo uba sithi okay fine ethatha igap year lena because ke ufunde kakhulu kulo nyaka and obviously nezizathu zakhe zokuba utheni ifuna uthatha igap year sometimes ufuna uresearcha kakhulu sometimes ii-exams ezamenza wabhena out or sometimes i-stress sometimes zezinye izinto so zininzi ke ii-factors ezikhoyo ezilidele uba umntu athathele igap year but obviously ii-benefits zona zikhona sometimes kuthiwa ke abanye abantu ba abona abantu ba kwii-chances ezikulu zograduwetha msinya ngaba bakwaziyo ubathatha igap year before bazongena eyunivesithi because bafika ingqondo ifreshi bafika yonke into benomdla nayo instead of uvisaphume from isikolo aze straight kwiyunivesithi but ke asitsho into yokuba ke wena mntu ukhetha uphuma from i-matric uzotshona straight e-high school le nto kwiyunivesithi or i-college wenza into erongo but weare just saying into yokuba abazali ingaske ba-understand into yokuba igap year lena inazo ii-benefits and ii-benefits zayo ziba ntle kakhulu banothetha nabafundi just nje umzali abe ne-conversation elakhe enomali nomntanakhe bacaciselana okay fine ufuna uthatha igap year ngezizathu ezinje so ke ngoku ke angayithatha loo gap year leyo bese ndike siyabona into yokuba igap year xa sesithetha ngayo into yoba isenoba yinto enothathwa abantu abaninzi because siyabona i-COVID iyane i-impact eninzi kwizikolo so ke ngoku abantu abanye abantu abafumananga xesha loba ba-research wayenye izikhareni zabo bafumananga xesha noba ba-apply for izikolo because aloku umntu kunqabile nofumana umntu okwazi ozawuaplya nge-report yakhe yakwayeyaka-grade 11 for isikolo. Basoloko abantu belinda ii-report zabo zangoJuni and ngeJuni kalojuni ngulo bakha bambhala nombhala. So ke naleyo into iyakwazi uba ifekthe uba abantu kumaseke next year singayo singaqela sithi next year bazobaninzi abantu abazothatha igap year baphuma from imetric because loku umntu banqabile aba-aplaya ngee-report zabo zangoJuni zaku-grade 11 for ezi universities or ezi colleges. So abantu baprefera uaplaya ngee-report zabo zangoJuni or omnye ba-aplaya ngee-report zabo ze-final year marks zabo zango December. So ke kulula into oqhelela into kuba abantu abaninzi bazawuthatha igap year next year, but ke ayonto efana uba seyothuka loyo kwaye nomzali ayonto efana uba abe nexhala layo because umntana zininzi izinto anozifunda kwigap year, zininzi izinto anozifunda ngaye, zininzi into anozifunda ngesociety, zininzi into anozifunda kwaye nangeeyunivesities atsho aresearch angangxami ngongena esikolweni athathe just nje la break nyana akha research ezisikolo and loo nto ingambenefitha kakhulu. But ke thina phi RMR ifikile ixesha loba sibhabhayise, sawuphinde sibuye next week same time from 11 to 12 in the morning on every Saturday. Izabe isithi nathi, izabe isithi nawe yona mphulaphuli. So ngicela uzohlale nathi, sawuphinda sibuye next week.
We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asifundistan.
A show dedicated
preparing high schoolers
for life inside higher education.